heɗo toɓe ono e bisimilla ɗen goni hannde asawere noga e joyi lewru septembre hitande 2021 Ousmane Ñaly Boul e Oumar Way Diallo goni noon ɗo baru bisimilla ndeni
aɗa selli kodi ñaali
alhamdulillah ay wattu junngo ma li mbas o
sowatti junngo e mbas o sembe kabaruji ɗi anni en puɗɗiran ɗo boma ko ɗo fedde nde noddita yere wolo debbo sur les rempart nde le 22 septembre ɓe jalti kasaɓe mbi ɓe kaaja france yoppa leydi mali ndi caggal muɗum en jaran fa lingal luure sigaso nde soɓami fa vacance yettiki sukaɓe gonɓe tonɓe ɓe nayirta ko nayiri banngal moƴƴintide moto ngaji kañen ñohude e ko nandi e muɗum garen timminiren birki sembe calɗi
baro a holliti wiide aralbare ƴaɓɓine nde temede temede sukaɓe maji
le ndeɗo majere fedde nde noddita yere wolo debbo sur les rempart kamɓe gaɗɗiɗo immadraji ɓe mbiɓe kaaja soldat sen risi ɓe naata le leydi mali ndi yalla jaam e deƴeɗan hewte le nokku o
hollitinde wiide ɓe gaɗi noddago du fewde e CDAO kañe union africaine kañum du daro e darde muɗum faabade ɓiɓɓe leyɗe ɗe yalla runde afrique nde ana nangodira keɗoɗen bassaro silla kanko woni keƴaɗo urgence panafricaniste leydi mali o wondu e mouvement yere wolo debbo sur les rempart
fada ndeɗo majere yo hollitinde leydi france wiide mallinkoɓe ɓe paami ko heewi ndenno eɓe jiiɗi darade e darɗe mabɓe tawi wona fi faaba leyɗe goɗɗe yo ɗum kabaru ndimako ɗum min jiiɗi aduna ndu faama kamar ɗum jaati min noddi yimɓele hono kemi siba yalla faabade en helikaɗo imadra ɓuuri foof banggal ndimako fanda muɗum yo ɗum dardude leydi france ndi hotude ndenno leydi russi ndi wari waray foof min paami wiide kay france dila joni hakkille mum immiki ɓoyɗi foof wolna ndiɗo leydi ndenno heɓa faam wiide wakkat joni o fayso leydi russi warayi kabaru ndimako e yoppitare kay ɗum canama hoore
baro en kalandu haala tagguji gonduɗi wadde tiɗallaji le leydi meɗen ndi
e mbiya ko nayiri banggal wayde birki ɓiɓɓe leydi ndi ñaali
eyi noon jaati hono no mbiruɗa no rafi leydi yankakule leydi meɗen ndi ɓe kollitiwiɗe ana wondi heɓude sembe ɓiɓɓe leydi hewɓe teddinta laamu o ɓe hono dabareji ɗi laamu o ɓaminta tabatake ɓe kollitiwiɗe ɗum fuɗɗi ɗum gondi e wadde illa luuɓi kewɗi joni e fa ɓeydure ɗen faamu keɗɗen adama zantigui traware kanko wonno commissaire permanent bureau fédéral e pionnier e mali keɗe ko wi ko sabinbini ɗum
so ɓiɗɗo leydi anda hoɗo woni sariyaji ɗi leydi muɗum jooɗiɗo mum o anda hoɗo woni fina tawa hoɗo woni ko jaɓente na jaɓantake nokku to woni ana tiiɗi sanne jooɗi makko laato ɓiɗɗo leydi lobbo saabu so a jiɗɗo laatal ɓiɗɗo leydi lobbo wajibi kena gollira ɗum fo
en jaran sigaso ɗo sukaɓe hewɓe gondi e wadde golleji yogaji hono moƴƴintingol moto ngaji hono mbiruɗa le fuɗɗode kabaruji ɗi e wadde ñowgoji e golleji goɗɗi ley o wattu vacance
saraɓe wonɓe tonɓe ɓe beltigui leyɗi ɗo golleji sanne ɓe mbiɗum latto sababu so sukaɓe wonɓe tonɓe paama hono golleji muɗum en so ɓami fa vacance yettiki keɗɗen ɓeɗo sukaɓe yoga mabɓe ko sifi do hen
so heɓi diplôme maɗa kabaru golle natiɗi ndenno min garan ga enne ekkitinade golle ñowgol kadle wattu foftere min garan ga enne ekkitinade golle saabi allah andi aduna so ni a tilki jande heɓa e golle tawi wala foof ko a ekkiti banggal golle kabar muɗum na metti fay so heeɓi diplôme maɗa yama heɓata golle kambaɗ ɗum mi wari ga enne hinnade ekkitingol golle e ɗiɗo wattuji foftere
jaranmini magge meɗen yontere nde mini magga hannden ana fawi dow yitumowuri yambingol yitumowuri capanɗe jagoɓe goɓo ndimako mali
en mbiyan wakkandi immadraye ɗi gaɗanno hitande 1960 nde sukaɓe jokolɓe dow ana gonno ley hen hoɗo fo sukaɓe ñalawma hannde o le leydi mali ndi miiji ley yitumo wuri ndimako leydi mali ndi tam golleji ɗi ko heewi heɓama golleede ley hen na haqqeji sukaɓe huncanama hoorena hoɗo fo welti e leydi meɗen ndi ɗum woni yewtere meɗen noddirte hen tous o guerende ɗum yowiniki dow majjun fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sewke Ali Sisi
ewi fedde lollirde urgence panafrique ken leydi ndi kay heddaki guila ko laamu Modibo Keita abba indépendance o saami keɗɗana keeɓa diallu dunke kabaru immadaraji ley rurne afrique holtiɗo wakkat joni o wala foof ko bilti ɓuuri foof banggal ndenagu
margal warti le leydi mali ndi ila 1968 caggal ko Modibo Keita nangako nangugol makko darni yirwere leydi mali leydi wala fo ko wawi wadde so wona balligu leyɗe sell ɗum saabi somi noddi france russie wara faabomin yalla mine kuncana hoore ndenagu le leydi ndi
ka ɗum fo tawede yimɓe lollirɓe activiste en yogaɓe kay holiti wonko yaari yesso ɓiɗo foof e duuɓi cagtiɗi ɗi banggal yirwere gollirɗe mawɗe keɗɗana alhuseni guindo ko activiste hooreje ɗum fedde dental haɓe fulɓe takalamɓe mabɓe
wonko heɓa hen ko moƴƴi banggal laawi point cuuɗi mawɗi fa yetto kaaki gollirɗi ɓeyɗade adadu yimɓele ɓameteɓe hakkunde soldats en jandeji gatteɗi hande ɗi ana serti e jandeji gaɗetenoɗi e duuɓi 1960 mede andi du wonko heba hen ko moddi le dati demal mi biya ko heba ko fu wadja
kanon no jokolbe yogabe kay nan mim city ko be ngata nak hakilo e le amgol anyaaji golle dido wotuji di
baro le cakide yantere gonden fijoji hedi woni godude
ayo mbi kanko no dirte baba sala o tawete 23h nokko no dirte songoy bulud woni golf le ngalure bamako de le on do wattu fu kanko no dirte do bab si o wiama o tawete espace wala ha wakati 21h fa handen en biyan dum kawrata dido bal ko no dirte prince vert ko idon wondi e wadde nokko no dirte parc national le o do wattu nyali
wayra mede wombe kati kanyindu anamba yaade jema ko sini lafiya to kati to ahmed jabate kanko mahani wadde ton concert kanko e yimobe hewbe wobbe hono ude wille malakee nigafama lilbula abawen e yimobe wobbe hewbe dun nabata e kabaruji haro chalde Mali final la coupe confédération africaine hono woni fiobe ballon mumbe
awo fo fi finangal ana fiele o do wattu kambe leedi mali ndibe ngarambe kawrte e leedi senegal di fa kebe famtar ke en momodou samasiku
fedde fadoube jagabule en leedi mali yabbe ke nyande alal barande yade e final figol ballon fadoube ronde afrique e le coupe pi equipe pharaon d'egypte e demi final jagal ko bidiri nati non e mabbe e ko be buitiri ke dum neddo goto fedeli limbali ndi hebi dranade macho o ele deuxième mi tan ko be ngadi égaliser bingaji dibbi denno wotto tir au but fedde padoube jagabule en leedi mali hebi gagnoude yeso jabe égypte be bangal baddi nay mabbe e baddi tati pharaon be lede sappo didi ngari e ngal do kawtal championnat ronde afrique fadoube peccabe hakunde gubben nay pelle tati le kala gubal pelle mali senegal e kenya bisiminde kawtal ngal gonno e gubal a denno gila joni kay gonbe final be woni mali e senegal yabbi yade jeux olympique fadoube andandu kan o wadade to brazil tonno do e lebbisede
segu 22 septembre yabbi ndo final la coupe yakuba traore fiama equipe segu kanyo hawi equipe nyono wadi 1-0
en biangal do kawtal ko yata gube sappo e jago yuru le commune segu kanye markala fa jottuda nyono kanye e seri bala fa no gonno li hen
e wi mun tenembe do hore fanda ngal kawrital ana fawi do dokineral jude e joddugol sukabe le jam e dejere afro basket femine cameroon 2020 mali e nigeria kani fidude final la alan jango wattu 18h wada yawunde
awo fo fe nyaali ila 2007 joni won ko mali hebi yade final le ngal do kawrital la
e nigeria jono lab tati jukindirde mencintinde wiide kenyan mali tapino e demi final cameroon hebi 52-51 nigeria kaindu fino senegal chapande jeddi e tati chapande jeego e tati
no birden no jango so lan do jabi wakkati sappo e joyi yamde dum woni match ko no de 3e place ko cameroon kanye senegal ngaran fidute
boro e accirani kabaruji hande a jarama
hono birete no so boggu wili tan dum yoni bilede nyaali buli sukabe fodi be jafe e nokko no bandirno do e sere yowtere meden no dirtel tous o grande de waran so lan do jabi en kalan hono wargol leedi risindi leedi majji